Cambe no love.
Newton Records.
Yeah. SPKJ. Ramo Kiaski. Ale mwale nyinwi rikolure tu. City si sama disiko jekwe. Ale manyi du, manyi tito. Pata mikono ya mimi tugende munyumbani. City Madrid, my baba is a joyisi. Niba nyasiri muba wendi niti nyeto. Mimi napenda wewe, oh oh, oh oh baby. Alani asisi, kwa galanyo bingi. Mimi napenda wewe, oh oh.
We go home, you know I love you, baby. You smile, baby, no one settle my heart. You are the only one who satisfy me. I wanna know you, where you come. You are mama, you are baba. Kwanja mimi yote. Doliti anjengo. Goroti anyopi. Nisi doliti anjengo.
Mimi napenda wewe, oh oh, oh oh, baby. Alenye asisi. Madisiko jekwe. Ale manyi du, manyi tito. Pata mikono ya mimi tugende munyumbani. City Madrid, my baba is a joyisi. Niba nyasiri muba wedi niti nyeto.